umhlaba undijikele bani bendivalele indlela yam uthando lundivikele lwenza uba zivuleke iindlele zivale weyo kuba buhlungu umzuzwana nje kuba mnandi ma zipholi zilonda zirhawuzelela akubi mnyama ndihleli nawe kungamnyama njani ngobukukhanya kwam kuwe nje isandla esindibambile senzuba omelela mathambo namhlanje uthando endilufumene lwenzuba sivuleke iindle ezivaliweyo isandla esindibambile senzuba omelela mathambo wam namhlanje uthando endilufumene lwenzuba zivuleke iindle ezivaliweyo buzuba kanjani na ukhe wasindoke wabanjwa zizandla za bangendawo nakumnandisaphila and abayazoba badila nabani na namhlanje bendibambe ngentliziyo nje bayabhubha bafe bangcwatye imimpumelelo yam abanye babo ndihleka nabo kodwa ingaphakathi labalithethilo ndiyayazi isandla esindibambile senzuba omelela mathambo wam namhlanje uthando endilufumene lwenzuba sivuleke iindle ezivaliweyo isandla esindibambile senzuba omelela mathambo wam namhlanje uthando endilufumenzuba sivuleke iindle sekaya chongilanga izobuye lekanyese musukala yasekaya chongilanga izobuye lekanyese isandla esindibambile Tambo namhlanje uthando endilufumene lwenzuba sivuleke iindle ezivaliweyo isandla esindibambileyo senzuba omelela mathambo wam namhlanje uthando endilufumeneyo sonke wena.